Matibiti, matibiti swara. Kushman, hindi wa magenge. Matibiti, matibiti swara. Na young mama, saini ko single. Reason, tibiti swara. Na laumu my ex, ati ya na revenge. Eh, tibiti swara. Taki kuniona nikidate. Matibiti, matibiti swara. Matibiti, matibiti swara. Kuna matibiti, matibiti swara. Kama my ex, netibiti swara. So my label inasema I'm married. Can you just stay away from my marriage? Uli ni dharau. See who's laughing now. Aha, aha, aha.
Makasiriko mi usinilete. Unadhani dunia nzima, wendo chali peke. Weni tibiti swara, weni yaliopita. Misi falani kule chakula nilisha tupa.
Uli ni dharau for too long. Mi nikachoka, nika move on.
Uli ni hat, lazima nitalipisha. Uli toroka deni likusho niko na mimba.
Tuliachana 60 years ago. Kwani leo ndo unakumbuka nilikupatia ball?
Uli nitoka nikiwa na ball. Na usijaribu kutafuta umtoi ya kiko.
Sai niko single, reason, tibiti swara. Na laumu my ex, atia na revenge. Tibiti swara, taki kuniona nikidate. Matibiti, matibiti swara. Matibiti, matibiti swara. Kuna matibiti, matibiti swara. Kama my ex, netibiti swara. Anani stalk stalk, ananifuatilia sana. Anapiga masimu za maswara. Hata nikimblock, anapiga piga na new number. Ama na private number. Ndo tumeanza mechi aka text.
Hi baby.
Immediately mechi kata ni ntu kesi. Wife akaanza maswali.
Babe, uni nani? Mbona na kutext? Hi baby, magizani.
Nani jana tu alipiga na new number. Kiambia manzi yangu hata mnyanganya buwana. Nika show wife, relax. Ni story za jaba ni ex. Huyu akiliana. Sai niko single, reason, tibiti swara. Na laumu my ex, atia na revenge. Tibiti swara, taki kuniona nikidate. Matibiti, matibiti swara. Matibiti, matibiti swara. Kuna matibiti, matibiti swara. Kama my ex, netibiti swara.
Hapo zamani za kale nilikuwa nimeparara. Ex wangu ni kama yendo sambaza gama swara. Cheki tangu ni achane na uwa chaji nilingara. Hapo sezi takajipata tena jo ishala. Chalisti inje na royo maskini. Dema kikutisha chwani mpatie 200. Ali nitesa dini kapoteza zake feeling. Na sim cute dream limpendea nini. Misi kudai nilipatana na Sonko. Akalipa mahari nilitoka soko. Ulijitupa ndo unanikulia moto. Na by the way ufanani na uyu mtoto.
Sai niko single, reason, tibiti swara. Na laumu my ex, atia na revenge. Tibiti swara, taki kuniona nikidate. Matibiti, matibiti swara. Matibiti, matibiti swara. Kuna matibiti, matibiti swara. Kama my ex, netibiti swara. Tangazo, tangazo. Ini onyo, usini discuss. Nitoe kwa hiyo mdomo. Na spread lies, kuniharibia soko. Kona roo chafu, unahitaji viboko. Najo unatamani sana kujua kwangu. Ndo niroge nikosane na mtu wangu. Uyo aniyati, najo inakuuma. Kena kuma sana sukua na kaluma.
Thank you.